mutima omubi nsaba kukulume katikati owolire ndikumatu nolisanyu likweganye omuntu gwenamatira luli naye yamala namatira kati tuli mubyakweraga tuli mubyakulya mapenzi ani kumatira kuba nawo matira bwekitwale nti ensi yaffe kankole ekyo kyensinga okumanya nze laavu nina kitonere baby teweteeka ku presha oyomba n'abawala banyekwanyisa wawamba wamala nyabo kitegeere esizala butozitomera leke wemanyi oyina muzibe oyeze amaso gange galaba tuse woliloka kuba bufaanyi lowooza ku lunaku lukukumwesibeta senjiriya bya fiica beera mukumu baby wenalingasinaba kukufuna abawala baali bansobera nga bakulembeza nnyo ensimbi ekyo mu mutima kyankanga sasula naye mama wakyusa embeera nkwagala okkamala kati nkolelera kukuwasa mpeta kugobeka abawuzumbi oyawukane kwababomu makubo banoonyemu abo siri mulungi mu bintu ebimu naye mubyalaavu ndi mugumu awo tewali kibulamu kuba ne mu byenfuna ndi mugimu beera mugumu kuba tuli bumu siri kulekerera teweteeka ku presha ng'oyomba n'abawala banneekwanyiza wawamba wamala nyalo
wawangula
kitegeere esizala butozitomera wemanyi oyina muzibe oyeze amaso gange galaba tuse woliloka kati abakubakubakubakuba bufaananyi ndowooza ku lunaku lukukuba sibeta nze njiriya bya fyucha
chana change chitakajua
newe tulibanga tukatie misigala kuyita baby face omulu chitakajua chimanye
wewe
katika bogele
Yeah.